Kasi. It's the boy J.
Download it from GatoMusicBlog.com.
Yes, Walan.
Nikagula tana kona nisaliteni. Mama tata ni manando kawateni. Unamba wani kwa watu wawaliteni. Nikagula tana kona nisaliteni. Mama tata ni manando kawateni. Unamba wani kwa watu wawaliteni. Baby, I'll be there for you. Baby, for you.
Kwa silio luza mwe square. Hanina kukusia niti mama I swear. Hanina teaba kwa matuko tutu watu watea. Wona wale kilimbu tutu kwa tuko vasa tea vasa sea. Lila teoleo nifa is more bigger. Wena uwa pili wale kima gold digger. Vaswa na fila sina mama ne beka. Zilifo lao kulivona baby na ipeja. Nakulatia baby wena kusapuma. Mukala kaoma kuyo punya nikatima. Uwa pili yeni wona mane wena ni itima. Nani wena mwamu siyo kilati yentima.
Nikagula tana kona nisaliteni. Mama tata ni manando kawateni. Unamba wani kwa watu wawaliteni. Nikagula tana kona nisaliteni. Mama tata ni manando kawateni. Unamba wani kwa watu wawaliteni. Baby, I'll be there for you. Baby, for you.
Waka ude wani waka, don't leave, yes. No matter what I do my mwaka, yes. Nina nai kumbuta what, yes. Through good and bad, sani lata singe kutemba, yes. Nitoke tawena niku siya wingiringinja, niku pangezi gita, wavini sema chakiri mija, nensiyo chichiwi kilinja kiri natia utwa baga vadi gita, zoto kwa nikakiri kita, wagai wa soka wata ukayana, kafiraze kawata ukayana, yes. Akaka shupa ukawana, uzivize uvata ukalana, kuzikanya ukavata ukalwana.
Nikagula tana kona nisaliteni, mama tata ni manando kawateni. Unamba wani kwa watu wawaliteni. Nikagula tana kona nisaliteni, mama tata ni manando kawateni. Unamba wani kwa watu wawaliteni. Baby, I'll be there for you, baby.
Solo never hesitate to call me na mukolo. I'ma be there for you all along. Kuwe na nivo makuseka. Nilifasika ufela na hoa loya. Xwao haiba unana ngaza kukukutisa for walola. Haiba kona sana nanga foni kamufulula. Yeah, provided I'm here. Sutafaka ufi, lila tolitie. Mwoni ukutuela ngange mulimu utile. Unanipilu ya gauta. You my first lady, kina woka unda. Zakwata swile.
Nikagula tana kona nisaliteni. Mama tata ni manando kawateni. Unamba wani kwa watu wawaliteni. Nikagula tana kona nisaliteni. Mama tata ni manando kawateni. Unamba wani kwa watu wawaliteni. Baby, I'll be there for you. Baby, for you.
The boy J Black, J Kala Mwablos, Senya Kississippi, Nina, Munyena Munyena Wobobo, Yasi, yeah, 70s young Milang,
Nabo, Zakwata Swede.
Downloaded from GatoMusicBlog.com.
Kuti.